Shiva. Polypole, polypole. Quien da la mía. Polypole, polypole, mami. La 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 la. Furahi napopitiliza, moyo wangu unajajiuliza, nikikosa sio miujiza, polepole tutadunduliza. Toka enzi za kauka nikuvae, paka leo kwenye nyumba ya vigae. Magansi mote, utuseke tumefe. Kukupenda, naona ni dawa. From above, wakushoto kwangu wewe ni above. Me fall in love, angel from above. Wakushoto kwangu wewe ni above. Me fall in love, fall in love. Me fall in love, fall in love. Asante. Me fall in love, me fall in love, me fall in love. Tahidi nsikukwaze, pesa kwenye wallet nyongeze, ulevi wa mahaba nyongeze. Ukipendeza nkupongeze, kama ni upendo nyongeze, ukuta wa mahaba nijenge. Yandaye pati na mwe mama sita, penzi la kohari. Santoué, je ne peux pas. Oh, je ne peux pas. Santoué, je ne peux pas. Il me faut l'île.
Fall, 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 fall.